studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkemisare nay lewru octobre jenna yande sokido radio jamana jenne jotti nonodo kabaruji du yumor waygal konko noddirte salimu joro wonto oggi jamde to kirabon competitivity nay lewru octobre nyaloma kedjanado police en bido yambere jan gonde wadalle o don nokko wattumo police nabe kanye ko hewe bibbe leedi ndi pamrata fe sanne fedde habbe ndi noddita dana amasagu ambe kaborde fan dentiro ko himudo en le region mopti o be bi watto jono be joppide do kaborde tiagal ko bi de premier ministre Soumaylo Boubé Maygal e majjobe dardi do no be kani reni red le nokkule de no sukabe jokkol mabbe du kan hokkirede goldeji no kuno de tere kambila irum le circle kati huli tamere wattu jono demal irum wondi e faabade roobe lo wombe tombe sanne ko heewe demal gal fo anayiri bangal sardingeji kanye remde ton gawri kanye e maro e ko nande mudun sakira bi wonono sembe kabaruji dimin jogini on do be tande bi bismillah modon e hadade nay lewru octobre nyaloma kedjinaado police en li adnaaru ndu fu sisili mobe cuubi hitan hikkande ngootu mako leydi malino jam e deedira hani wartide le o don nokku yewterde an wonde wadede wakkande de police ngabe kanye bibbe leydi ndi pamrata fe seedo hodo boma konkobbe miijino police ngabe ngori le leydi ndi nyaloma hande hodo han latade darne neddo fur fa kebben famtade kede Ousmane Nyali Boudi
golle police en yo daranade denago himbe e jawdele mubbe ka wattu yoga iblisaji ananata hakkunde mabbe fu e tawede yoga ana yetta golle mabbe o faysi tawa ko be ngatta dum welata himbe yogabe bomakankobe kuliti wiide le malido himbe hew tawdotake talki mubbe fu be galda e sariya wattu yoga fu e mbofindira e police en yogabe police en be du wakkati yoga ana jabbentina police en be ana torra himbe do lawi di jammaji du woni ko goto holiti wiide faysi tawa be jaltube fa be darano denago himbe wattu yoga e be lando himbe ko hana landede ka fu e wede yogabe mabbe ana ngada golle mubbe no haniri tidallaji kewdi goduno ka hande wonke banade jogala e majji e wi o goto seni himbe ana jogi tidallaji police en kanade hakkunde mubbe ka wattu yoga e be torra himbe do lawi di imadaraji ana gonde wadede to kanan kobbe police en be to yalla pamaral ana wada hakkunde himbe e police en be fadu darano denago himbe e wi jokka hore gollirde police e maunde mali haybude golleji police en be fu ana tidi be ngana wattu yoga ngadobe golleji lobbi mamadou z sidibe jokku directeur police en seni bibbe ndi pama ndenago mubbe woni ko police en be kani daranade nafa fu wala e mabbe e wi makko be en ngada ko walda e sari wattu yoga dow lawi di fa dun sela jukungoji kani wadede ngada ko hana fu jukke kulleji kewbe ngata dow lawi di joni ko yoga ju mi andana nenno wala ko min baye wadde dow mudum ko min mati ko himbe men ngadi ko hana fu min daronto dum fu e tawede weli himbe e mettidum en fu gollida e police en nenno mon fu an hani andude hakke bandu yalla pamral ana wada hakkunde mabbe
sikrab so ngabbi do be mala me ande galo do bayni tertul mi joji modo no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi gubal bangal kaborde farin tirongal be noddiri dana amasagu gubal habe le region moptobe bi hibe joppi kaborde tiagal ko be diide e Soumaylo Boubé Maygal idi lewru octobre jabbe non du mopti wakkar jono kanko Soumaylo Boubé Maygal wonde wadde lingol do jahol fo yoto yalono kala siji di kan utirede le dedo nokkule fa kebben famtade fa ande kede Ousmane Nyali Boudi
horeje gubal dana amasagungal hoki o kabaru fulbe habe info en gotum mi jo inan kaborde dum wonno ko Yusuf Toloba holti wiide nenno o mandarte e lam o darano denagu himbe horeje gal gubal habe bamgal kaborde ana darte e lam o darano suka mabbe be fa keba golle o adima gubal dana amasagungal bami fa jam e dejer hebe wadi tiagal ko be cinyinino be joppan kaborde le yonter yabinande ko holliti no wiide o watta le jonte yabinode le bartirde sori bamba to moptito woni ko leñol habe fulbe ko wiide premier ministre wada e bawde mudum fu faggo fadne mamali o darno denago bibbe leedi ndi Soumaylo Boubé Maygal bami adi lam o wada e bawde mudum fu wadde projet ngaji e daranade jirwere o holti wiide habotobe yogabe wonbe lengal gubal ngattete le golleji de DRD woni tetudebe kaborde hokkudebe golle yogabe mabbe danya golleji di ndokka di mbay hebude nafa e mudum dana amasagu yo gubal kabantongal habe jodingal lebbi kewdi joni tiagal ko wayde dejer hebi sembe le region mopti o gal tawama le memodir ngoji kewdi le cercle koro o
holitinde wile tiagal ko école ngaydi outale réseau mopti o ko le on do wattu fu noddirtobe jaadin ko be ngadi ton gidal wiama ko heewi musse ngabe fuudun joppi o do do nokko tiagal ko Soumaylo Boubé Maygal yaano ton ko dido kabaru jio kanko humini do kabaru hakkeji yimbe le jenginobe jande lele yirele leedi meden di kanko hokki dun wakkande mo wonno haaluda me mondi do o yusuni laamo yeltina henono ko nayiri bangal denagu tambe do musse ngamba wayo tabbe do nokkule imande dum woni fedde humninde kabaru malin kobe gombe jolo kobe kollitinde do imande kobe ngadi dun le noga e jena lewru octobre fa yotto yi nay lewru novembre hitande 2017 goldo imu golbe ngadi dum hakkune leedi kodoar kany e leedi mali fedde dum de noddirta tungara ngende kanyum wad dum do to gorgal fedde bali societe civile ngon le leedi kodoar goldo imu gol wadi hakkunde bamako kany e zego kany abidje e pogo le majjum be bitit alaaji modi dawobe jogi leedi do nokkule tiagal mudu dum mali kobe ngombe leedi murtani nyaloma handan jogi ton tiid alaaji modi fa kebe famtade fa hande kede Ousmane Nyali Boudi
ngo horngo wadi fa tiid alaaji di wombe njolaari jogi ande dokkerul mali ecodoir e wi wadbe imadara mudum kabaruji kebaddi wadi fa torraaji di dawobe do ngol lawul ande himbe leedi tawbe do magol fu ana keba torra mudum AMA ana darta e laamu mali on kany ecodoir kabo e yurku yurkuji ngatede do magol masibaji e war horeji ngatede fewtude e dawobe Ousmane Diarra horeji walde mali ribabe wartude holiti wiide ko be gondi wadde fu yo daranade fa dawobe keba hakke mube kany e wom e njolaari tawtadu julabe e wi makko leede sappo je gonde le fedde cedia wonde ana kani hokkundirde juude fa sariyaaji pamanaadi dawobe di tabe holiti wiide daw fu an han yaade war no weldi dum tawe tidalla fu heba du wonno ko rewra do di sariyaaji pamadi leeli fol e leede gonde leende fedde lamun ko be pied dabareji fa torraaji ngatteedi do laawi di cela hakkunde leedi mali e ko dwar le o wattu goto malin ko be wom e Mauritanie du holiti wiide torraaji ana ngade fewde mube leydi ndi lamun kobe accata dum en pofa Ismail Touré malinko goto jodi do leydi Mauritanie holti wiide seni wattu 19h wari wala futa bawda yaade be kolitata wiide kina kolla carte ma séjour tawen dun ne wala hakuna leydi meden di e leydi Mauritanie ndi wakati yoga yi makko be leydi ana mbaay warde tawada jodi a wada e hunde jomun fe hello sabe a wala e leydi modon e yi makko si bonde fu be jeton be ngala do hakke mabbe tawen be kani yoppede e ngorano wilibe sabe be gondireji ko holata be mbaay wonde ton horajo walde maliri babbe wartude holti wiide ana andini tidallaaji di malinkobe njogi le leydi Mauritanie ndi e wi makko imadaraaji ana gonde wadede fa hakkeji himbe mali wombe ton teddine wala fu ko be dulli ko watte ton e be gondi du e joddade e kanankobe ndi leydi e be mali yalla bibe mali gombe ton yalla ana keba tidallaaji mu be ndi buyto e wi makko wattu jono bi mali goto ana udda kasu le leydi Mauritanie ndi fed AMA de ana yide e lamu kobe leydi ndi yalla malinkobe ana gorra no jidiri
wattu jono o demali idum wondi e faabade rewbe le gombe li nokku no dirtedo kumbila idum le circle kati be do rewbe be demanton gawri kany e maro e sardingawu pamoro fa yotto tigaji e pomme de terre fa kebe famtade fa ande ko tongi do o do nafa kedde Ousmane Nyali Boudi
golle gese wonno golle mo rewbe kambila buri andude bayse golle mudo ananaawi ebe keba hen nafa sanata kulubali yo goto ebe rewbe o mo wada o golle ko buri duubi no gay o kurtido o wombibe du jetto o liti golleji do watta le ndungu e cedo e wi makko le wattu ndungu be demobe se cedo wari be golle golle sardineji ebe dema gawri maro e bayere pomme de terre kanyetti gaje be ngala masingaji ko be demira juude mabbe be demirta be jarna sardineji mabbe seni ndiyam ana heewi bibbe ladde de ebe keba hen nafa sanne ebe tuto su le wattu ndungu ka ndiyam ana bonna dun sanne ko be kebar seddum be ciotta ka e dum famdi kalisi tagal golleji gese be rewbe kolliti wiide ana ngada golleji juudi joga mabbe du ana janga be kolliti wiide wala ko be baye subade be gittiraka be ngadan di golleji yalla be keba hen nafa o gote mabbe holliti wiide wari le ndi gendi fa golla yalla ana heba walla himbe mudum bete o yan sardine de 8h wari o rufito juude yaade lekkol jangoyde kikide sini o jippege o so ito ton kase golloyde o goto du holliti wiide beteji sini defi pumari yan gese sakito warta sudu kase defo tari sini otlega dum o yurifito gese kasin woni ko watta nyande fu e ngadan dum yalla keba ko wurna tabe le o wattu ndungu ebe keba ti lallaji sanne sanata kulubali holiti wiide le wattu ndungu ko be kebata ana famdi hebudo engrais ana tidi wakati yoga kinabe nyalmo engrais o de be ciottoy ko be demmi dum fu de wonno ko be jobata rewbe kabila ana darta e lamu o faabo dum be yalla ana keba yirwininde golleji di gondi wadde di mekintinde wiide golleji kewdi ana gondi e wadede yalla rewbe ana keba bantare
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Se grabbe en dun le credouji di en puddiran kajolo le region sikaso be kolliti wi de fedde no data fondation strom be pabiri ko no sukabe jangobe le kol gobe ton be kayi ngaje bikuje e livruji ko yaata sukabe udinere kany e kebiton o don balligo ino e hejo golleji mabbe di fabbe to yelo no sukabe kan hedrade e jande le kol lo se uru dan gardan faado gawo do neddo goto cotto buru talata jabbinonde wiama yimbele jo en kaborde kany en palimo ton ka o do neddo rindiki sanne wiama wala ko be kebi tetude juude makko be barminimo fedde sa gonton sotto buru wonbe tobe be ngadino dango fewde laamu o kasel ewto yalla hono han reenirde jamaare wonde tonde kanye e jawlele mudu en dan gardan faado ton ko do suudu gendarme wondo tondo holli tan wede kenya won yimbele nannube ton idum le cercle gundam region tumbutu wakkat sappo jitti yamde be do yimbele nanni ton wattu joono akami andagal gadra yimbele no foti keddi le hena bonanda yidno barata dan gardan faado direy do be koliti wi do wattu joono sukabe ngala ton talki jibinirde ko yar sukabe uyna njoyom kany e kokka ton dido talki golob dido golleji fedde ONG noddita APDL do to gorgal fedde UNICEF se kirab do katene bete hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejju jame ka fande kedde hedade honno andirdo no do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam